olo e mafuta male SPS Samoan.
O le malienga a se tangata matua. E faia ni feu sua inga ma se isi tangata matua. E faingoina i le ngangana peretania o le consent. A le au maia se consent po o se malienga. O lona winga o lea feu sua inga e mawhai ona whapea ua whaia whaamalosi ma solitu la whono. O le vai asa o muamua e le asa o muamua uni, e amata whaamamaluina e le tū la whono e whaingoina o le sexual consent law i Ausetalia i New South Wales, i le sitete o New South Wales, ma ua amata i ona whaalia ni whaautaua po ni whaasalalaunga i lunga o whaasalalaunga ma awala televavave. Mai le mālo se te teo New South Wales. O le campaign e whaingoina o le Make No Doubt. O lo o tau mawhai, e a watuai le whiau i tūpulanga, ai meise i lātou i le vā o le se fulma le ono ma le lua se fulma le whātou sanga le mātutua, i le tāua o le whisilingia muamua pe ua aumaia se malienga se consent mai se isi tangata i le whaia o ni whiuswa inga.
Going?
No, let's go back to the party.
That's how you do it. Check consent every time.
O le whiau, e mana o miai le tā pā. E awala i se whesili i le isi tangata, pe mana o e whaia pe wha'a wau ne whiuswa inga. O le tamaita i o Saxon Mullins, na sāwai nei whiuswa inga whaamalosi. Na ia tā ua e ao ngā tele whiau nei, e tā au fiai le whaamalosi o na whaia whiuswa inga malei tūpā o tamā itai, e whaia whaamalosi e le iai se malienga.
It's to stop sexual violence, and I think these campaign adverts really go the way in helping create that change and making sure that education is understood. These are real people, these are real scenarios, these are real things that young people experience all the time, and to show them that it's simple, it's easy, and it's fine to say, oh, are you into this? Do you want to have this time with me? Do you want to do this? I think it really shows that these conversations can be had and they're not scary.
Saxon Mullins, o se tama itai, na sāwai na ile whaia iei o whiuswa inga whaamalosi. Ai o mata upu nei i whiuswa inga whaamalosi. E tele ina sā o ai nisi i se whinaunga i le tū la whono e pe ona iei mua mua. Le whinaunga o lo whapea mai na iei lava lona manatu. Na malie se isi tangata ai mai se isi tamā itai, po se tamā itai, i le whaia o ni whiuswa inga. O le tamaita i o Saxon Mullins, na whaaulu sanatangi e whaasanga i se ali i na whaia whiuswa inga whaamalosi i a te ia. E whaalua o na whaia le whaamasinonga. E whaalua foi o na apili le whaaiunga, ai wane ele i manuia lanatangi i lalo o tu lafono na iei muamua. O na e whaanangolango i a le whinaunga, pēna talitonu le isi tangata, na whaia whiuswa inga nei, ae o iai se malienga o le tamaitai o Saxon Mullins. Na tā ua Saxon Mullins, e iai le taimi e le ma whai o na pūle ai le fefe. E iai le taimi e ma whai o na fulisa ato ai le tino, ma le mafau fau o se tamaitai, e le ma whai o na talimai i o e pele ai. O le tā ua le nā, o le iai o le fesili i taimi uma, pe whaamalosia i lalo le tū lafono, le whaia o se fesili i teimi uma, pe ua iai se malienga se consent pe le ai.
I think as underreported as our statistics are, I think even more so underreported is how often people freeze in these scenarios. And so that is why you need to check in and need to have these conversations. And one of those ads directly relates to someone feeling a little bit uncomfortable but having not said anything yet. You know, I think that's a really common scenario. And so making sure that we show that and show that just checking in and asking if, oh, hey, are you feeling okay? Is opens the door for a bigger conversation and a nicer time for two people to have together.
Saxon Mullins. O tula whono nei New South Wales, was we aile tūlanga o le malienga e whaingoina o le affirmative consent model. Was we a maile tūlanga na iai ae o le tula whono whole nei e whaingoina o le affirmative consent model. Na whaamatalaina e Jonathan Crowe o le University of Bond, a sa o mawhile mū se tangata I le āmatanga. I le āmatanga a ele I whaia se whiusu wainga. Ele I talimai I oe, ele I talimai ele ai, e sa o mawhile mū. Ele whape ai, ua malie lea tangata I le whaia o ni whiusu wainga. O le fesili pe ao o se mata upune nei I le whaamasinonga. Pēna tā pāe se tangata se malienga a ele I whaia se whiusua inga. Pēna whaia I le manatu po le talitununga ua iai se malienga mai le isi tangata e ui ele I fesilingia ma le I whaaleo ina mai se a malienga.
And under these new laws, somebody doesn't consent to sex if they don't do or say anything to indicate their consent. And if you want to say in court that you made a mistake and you thought there was consent, then you have to show that you said or did something to try and find out if the other person was consenting.
Jonathan Crowe, Ole University of Bond University, Queensland. Ole ona, ole matapongia pe pongisa, pe whaama losio na whaia se whinaunga, whaama losio na whaia se ai oinga, ina ia maua mai e se malienga. E le o se malienga le nai lalo le tūlafono, po o swinga nei le tūlafono. E pe ona sāno le lo ia sili New South Wales, Mark Speakman, e le to e talia ina le whinaunga na iai, e whapea mai na iai le manatu po o se talitununga, ua iai se malienga, ona o le file mu, po o le sāo, po o le le te te e mai. E le isi tangata o se taumo whainga ina ia whai se whehusua inga. Na sao noa le loi e sili Mark Speakman, o le whea au e fia amatu. O le aoa o ina leo tangata e aloa ia ia ta taua isi, ai maise a ia ta taua le tūpāo ta maitai.
At the end of the day, these are common sense reforms. They're not about some kind of woke lawyer view of the world. They are about fundamental decency, and fundamental decency requires respect for everybody engaging in sexual activity, making sure through ongoing and mutual communication that they consent. Changing the law is one thing, but at the end of the day, what's even more important is changing community attitudes and empowering our citizens to seek consent every time, particularly young people.
Lelo Yesili, Ile Malo Sitete, New South Wales, Mark Speakman. Ua pāsia tū la whono whapenei I isi se tete ma territory au se talienei. I Tasmania ma le ACT, ai me se lawe le ACT, ua pāsia ai ia tū la whono nei le affirmative consent laws e pei ona pāsia nei I le pāle mene se tete o New South Wales. O le tamaita I o Chanel Contos, na sā waina I le whaia iai o whewsua inga whaamalo si se isi. O ia nalala mua I le whina wina o le mau ina ia o oina ma tā upu nei I consent laws po tū la whono malienga I whiuswa inga ma malienga po le consent I totonu o a onga I ausitalia nei. Na ia tā ua o se le sona o ngā mō whānau ma tūpulanga talavou. I le a o oina o māfutanga I lea o oina o whaingā pāanga I awala sāonga le mū, I awala e whaavae I lea lofa, I awala e whaavae I le whaaloalo, ma awala e whaavae I le whetau siai.
I mean, the goal would be that consent education is something that's just ingrained in all Australian students from such a young age before concepts of sexuality even come into play in this. And the goal is that we raise a cohort of Australians that are fundamentally respectful and value consent in all of their kind of social interactions, which means that when they get older and we start talking about consent in a sexual way, it will ideally prevent sexual violence. And I guess the ultimate goal isn't just to prevent sexual violence, but it's actually to promote healthy intimacy in the way that young people and young Australians are expressing their sexuality and experimenting with these things.
Le tamaita i o General Contos, nei tūleia le mau, po o le whinaunga ina i a oa oina mata upu i whiusua inga, ma malienga po o le consent i to tonu oa ongai au se talia nei. O le reporti le nana wha maapopo ina e Danielle Robertson mō le SBS News.
Like, share, ma faali sau whinangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.